Small God. Wow.
Kenye Kenye. Hard.
Semunye biamumbwano, sebwano amunswano. Yeso jani ngumamu, hitina yedibano. Semunye biamumbwano, mumbwano. Yemahanye kusu, ahaye kusu. Yemahanye kusu, ahaye kusu. Hitine bemahaye kusu, ahaye kusu. Yemahanye kusu, ahaye kusu.
Yeah. The good thing kus guapu, wena kujaga na heshima. Na mabarafu lankiwasha moto, hakuna mtu kuja kuzima. Uzito hakuna mtu kuupima, upako ni wafufu na uzima. Sio nzio manyengeau, tunangoja uzime, tukusike bado kwa uko mzima. Sikiza, huu moto wafati, na kama kifata basi mbele utakuta kiza. Mambo ya Fraser natumia mimi, chajabu wena kuchukiza. Muda wa bills na chezea cuts, na sichanje na tumbukiza. Wonders ka gufu za giza, na kimbiza na najikimbiza.
Semunye bia mumbwano, sebwano wa munswano. Semunye bia mumbwano, sebwano wa munswano. Yeso jani ngumamu, hitina yedibano. Semunye bia mumbwano, mumbwano.
Yema hanye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu. Hitine bema haye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu.
Kusha gimme the kusha, manu dealer na yide bomi. Go around and tell them one by one, say we are coming. Where we come from, we don't give up, so we ain't gonna stop, allow our lie. One man so me chain gang, that be why they call me king, they can't control me. I didn't come here to play, oh, when I'm in no shine, man for deal. See a shisha, nobody can stop, we light, not so green, till we deny cry, a big chem. Cause it's time to go, till my guy, let's bend it all, now my fine, come, let's hit the whole place. Now, kumo, kumo.
Jesus, na watu nyumangu kushia nkipata so case. Ato kibatika kutona wote, tumeponda na pamba nye pace. How you eat chote kusu hasu zangu, na kikara jija. As a guest, hacha ni chwani na mbele, mana Tanzania ni bato nyepesi nyepesi. Mini mtukufu sana, domana Mungu ananibariki sana. Nilipofikia napata chichote kama nipo na small god Ghana. Watoto upimi umziki, na kukimbizana hatupo mziki. YL Kweku flick boozy in this bitches, bitch.
Semunye bia mumbwano, sebwano wa munswano. Semunye bia mumbwano, sebwano wa munswano. Yeso jani ngumamu, hitina yedibano. Semunye bia mumbwano, mumbwano.
Yema hanye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu. Hitine bema haye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu.